kukuimbira Nonya chitontome kutontomere Kale sawaya kalabu nga kutonere Kuwango zikakanya hone unyisa Sente tizimala kujulira Ogo mkwano go Yesu twala Ebyange twala Mutima twala Ogwange twala Ebyange twala Byona bitwale Bambi twala Kwano kondaka njagala kukwewanisa Abanji baloza ntinemulisa Na enganze nkwagali ya dala Onera bize bizibu byange Nze Yesu nkwagali ya dala Onera bize amazika gange Nze bambi nkwagali ya dala One unyisa Ah.